hawataweza kukupenda, hawataweza.
Fresh is on the beat.
Mbona, do you have to be this way? Unajitoa from all the promises we made. You wanna
blow up
all the loving that we gave. Listening to
he said and the she said, uongo za mjini zimenoka. Niamini na kupenda,
ni wewe tu wakusema watasema.
Usiku watalala, hawataweza kukupenda. Swali bila jibu.